Tutanajonea sana uruma Naja china lia najiangalia sijitamani Chini na chimba Natafuta mzizio Najitafuti ya dawa Usinga kwa irizio Najita mdinga Jia chototo Najiona mdinga Wenge kimpindo Aita tusiwe wapenzi Mama jua naumia Umeondoa mchumama Mama ngazi na chia Leuna enjoy upendo Mina cheze wa isia Penzi langu mama Natamani rudi zamani Ah baby Oh baby Ina mchuma Nakosa amani Ah baby Ina new Get to my bed Sinapenzi majani Ila penzi lako ngumu kumbuka Uaminalia sana nikikumbuka tulipotoka Ningepata mwanani Ila penzi lako linanyosha Usinifanyie mimi hivi Jua vibaya Nitoe kwa ubaya Nisuiti mapenzi ndo haya Mbasi unisamehe mwaya Mama mapenzi ndo haya Aita tusiwi mapenzi Mama jua naumia Umeondoa mchuma Mama ngazi na chia Leuna enjoy upendo Mina cheze wa isia Penzi langu mama Natamani rudi zamani Ah baby Oh baby Ina mchuma Nakosa amani Ah baby Ina new Get to my bed Oh my baby Musa baba zo baba Oh my J baby